tu uzuri wako my baby ni visa ya maju
hii akili imefunguka na wendo open ikionyesha chenga chenga wendo antena akili imefunguka na wendo open ikionyesha chenga chenga wendo antena
the African queen black kwenye color black beauty toka Masai Mara mtimilifu kila idara Changanyiko wakibantu chotara Wakisema nkicheche ntakupende ivo ivo Likukata utepe nkakufanya ubatizo Ni wewe, nieleze Shida zako zote ukianguka nkubebe Ukarimu wakisukumo tamaduna wakimakonde Taftaji wakichaga chenchi chenchi litusonge Utani wa mbondei na msamba Iwe giza iwe ta, iwe shibe iwe ja We unanifaa, napenda naturali Usijichubuya ni ndizi kachumbari na mijomba nchumari Nisha kukubari na leo na changanya majaziwa na bahari
Ipo juu thamani yako nandusha kuwa wangu Uwewe tu uzuri wako my baby ni visa ya maju
Hii akili mefunguka na wendo open Ikionyesha chenga chenga wendo antena Akili mefunguka na wendo open Ikionyesha chenga chenga wendo antena
Hey, vinywaji agiza mbege Vinubi ni kupigie zeze Bushoke wanite bwege Manati ujanja wandege Uzuri soku make up Sister kudabota Insta kuposti Twitter Uzuri nkujitunza Kulinda tunda Lisiliwe na funza Hongo so chipsi mayonnaise Akinigusa na paralyze Mopendo waziwas Ntamfanyia ma surprise Ata kitinga rubega, unyagu wa kiucheza Bado ntambeba, nyasubia dinzega Changanya hogo na mtori, mwali kigori
Ipo juu, thamani yako, tandusha kuwa wangu Uwewe tu, uzuri wako, my baby ni visa ya maju
Hii akili mefunguka na wendo opena Ikionyesha chenga chenga wendo antena Akili mefunguka na wendo opena Ikionyesha chenga chenga wendo antena
Ipo juu
Mina wewe paka kifo mama
Wewe tu, uzuri wako
Kama maji ya ni kufo
kujia Kia kili mefunguka na wendo open
Go down baby, come again mama
Kia kili mefunguka na wendo open
Nyasubi ndana mbanyo baby
Yeah
Open up Antena